dachimsafi.com
Bad man, tend a handsome boy, big boss. Bad man voice. Na kama pesa natafuta sizi kosi.
Awe,
usilete mikosi. Awe, shakuwa mdosi.
Bata dele siyo tu Jumamosi.
Tukipata, tukikosa, tunapost. Awe, usilete mikosi.
Kisha lewa, matusha uriki. Tumepata pombe, bebe na muziki. Atuja pewa
peke yangu duniani ebu acha mapepepe kijabili siulizi bei gani misinaga mapepepe kila day na mto baby kila day na mto kila day na mto baby kila day na mto kila day na mto baby kila day na mto
ukisha leo